Noé e leñol mum ngoni e nder lanaka taw be tampani keddibe ngombe bowal be e be pija e be jalla kono badde jeedidi caggal mum to umongo yani ini toba lanaka ini beydo humbude e dow ndiyam ini ngabba e balde capanɗe nayyi fof woni ndiyam leydi ndi fof muti eɓe jiyanno ɓe jiyatano nayi ko woni dow kaaƴe ɗe fof majji yimɓe ɓe fof njooli sukaɓe njooli mawɓe njooli ko wonno e dow leydi koni doga koni diwa fof maayi e nder ndiyam ɗon ina wonno e dow leydi nuhu gooto kañumɓe e galle mum gonno e nder kaɗo laana kamɓe tan guurdi nden noon kuugal allah rewna ko ɗamɗo ndiyam ko juuti leydi ina waɗi ndiyam hañande gootol fof majji nuwe e galle mum jalte e kaɗon laana ɓe mbi allah a jarama sabu a dandi amen.